Sunda Paka Wansi. Sunda 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 Paka Wansi. Sunda 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 Paka Wansi. Sunda Sunda Paka Wansi.
Sunda Mami Sunda Mami.
Aku kamaji Sunda Pina.
Sunda Daddy Sunda Daddy.
Aku kamaji Sunda Puto.
Tuli wakati kwata wakati.
Aku kamaji kwata.
Wanomu Uganda zizemba nonya. Mike za mwezi zenzi kwate. Tondi na nawe mbangu tisa. Tuli wakati, kwata wakati. Bobby Wine akube mibimba. Sigiri na kube mibimba. Mama mamwe muri rudawa. Abakate muri kuchi.
Oli muntu nzenda bakona dance. Sigiri Bobby Wine tu basaba fast. Jim Gone DJ Rota kona dance. Oh my, Sunda mubimba luno.
Sunda Paka Wansi. Sunda 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 Paka Wansi. Sunda 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 Paka Wansi. Sunda Sunda Paka Wansi.
Kila siku najiuliza kwa nini naimba. Kila siku najiuliza kwa nini natamba. Shuka shuka paka chini. Shuka shuka paka chini.
Femu chikiri tuba tusamba gala.
Hey!
Yana biwale bishashenga bisakala.
Hey!
Una dancing away tuwa gala.
Hey!
Tukalia buli mchibuka Kampala. He Kampala abana badigida baba. Nyenyobu vina notenda baba. Kirina sirimu ya kwayo baba. Bobby Wine zigidi tuliruno.
Kira mtu anapotea na vitu kovyako. Moyo wangu natia wasi wasi. Sasa shuri sogea katikati. Ni kushike tucheze dansi.
Uno mobimba kukuso mobimba. Ima kelele babu sene vitimba. Aba fumbo baize no kulimba. Saba bimba imba aba sunda.
Suna mami, suna mami.
Aku kamati sunde bina.
Suna daddy, suna daddy.
Aku kamati sunde buto.
Tuli wakati, kwata wakati.
Aku limba to kwata o.
Sunda 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 paka wansi. Sunda 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 paka wansi. Sunda 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 paka wansi. Sunda sunda paka wansi. Sunda 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 sunda paka wansi.
Africa, tingisha baka chini. Zanzibar, tingisha baka chini. Nairobi, tingisha baka chini. Kampala, tingisha baka chini.
Oh, waliwona batigumbisa. Emu dancing abatulubisa. Omu indi italina bina. Emu dansa bane bina. Bebe kulu nizuena. Kamilioni ne Dorothea. Bobby Wine ne Bobby Wine. Lagadi ne mama baby. Holanda vera na bana Edi ya weo yo kansilike Uchamani no mbogwe Soja mugisha weo ya lukuka.
Suna mami, suna mami.
Aku kamati sunde bina.
Suna daddy, suna daddy.
Aku kamati sunde buto.
Tuli wakati, kwata wakati.
Aku limba to kwata o.
Suna mami, suna mami.
Aku kamati sunde bina.
Suna daddy, suna daddy.
Aku kamati sunde bina.